muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti zacu ndabashuhuje cyane kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cyanyu muri sanga. Radio ijwi rya Amerika nkuko mubizi ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Ni mudukurikire kandi no ku rubuga rwacu rwa internet uko iki kiganiro gihita ni kuri www.radioyacuvewa.com. Muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Muri isanga rero koko. Mu kwezi gushize kwa kabiri, abahanga batatu mu by'ubukungu n'imari batangaje ku rubuga rwa internet rwa banki y'isi yose raporo ku inyerezwa ry'amafaranga banki y'isi yose ifashisha ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Iyo raporo bayise Elite Capture of Foreign Aid Evidence from Offshore Bank Accounts, ni nko kuvuga ngo uko abategetsi bigarurira imfashanyo z'amahanga ibimenyetso bituruka ku makonti yibanga mu mabanki yo hanze no kugereranya. Aba bahanga ni Jorgen Andersen wo muri kaminuza yo muri Norvège yitwa BI Norwegian Business School, kaminuza ya kabiri ikomeye mu Burayi muzigisha iby'ubucuruzi n'ishoramari. Nils Johannesen wo muri kaminuza yo muri Denmark yitwa University of Copenhagen na Bob Rickers wo muri banki y'isi yose. Bavuga ko ibikubiye muri iyi raporo yabo ari iby'abo bwite bitagomba kwitirirwa cyangwa kubazwa banki y'isi yose, ariko rero banki y'isi yose yemeye ko babitangaza ku rubuga rwayo. Bakoze ubushakashatsi ku bihugu 22 birimo 17 bya Afrika bitunzwe n'imfashanyo z'amahanga by'umwihariko imfashanyo za banki y'isi yose. Ubu bushakashatsi bwibanze ku mfashanyo z'igihe cyo kuva mu 1990 kugera mu 2010. Bavuga ko igice kinini cy'amafaranga agera mu bihugu yagenewe agahita anyerezwa n'abategetsi bakayajyana kuyahisha mu bihugu 17 bigira ibanga rikomeye cyane bita Haven Deposits, ku buryo nta wapfa kumenya ababitsayo. Ni nk'u Busuwisi, Luxembourg, Ububiligi, ibirwa bya Cayman, Singapore, Panama n'ibindi. Mu bihugu aba bahanga bavuga ko binyereza imfashanyo z'amahanga harimo u Rwanda n'u Burundi. Muri raporo yabo berekana ko muri iriya myaka 20 kuva mu 1990 kugera mu 2010 rero abategetsi b'u Rwanda babikije muri biriya bihugu by'ijuru amadolari miliyoni 190, ni ukuvuga miliyari zirenga 178 y'amanyarwanda, naho abategetsi b'u Burundi bajyanyeyo amadolari miliyoni 122, ni ukuvuga hafi miliyari 230 y'amarundi. Kugira ngo dusobanukirwe iby'iyi raporo ndetse nuko ibihugu bikennye bicunga imari ituruka ku mfashanyo z'amahanga, twatumiye inararibonye David Himbara. Akunze kwandika ku by'ubukungu n'iterambere, ni inzobere muri byo, ni mwarimu wa kaminuza arabyigisha rero kandi yigeze kuba umujyanama wa President wa Repubulika y'u Rwanda mu by'ubukungu, aba muri Canada. Mbere yuko mpamagara umushyitsi ngo musuhuzanye kandi muganire, nagira ngo mbanze nisegure kuri wowe wese ushaka kuza muri iki kiganiro. Icya mbere, turibanda ku Rwanda. icyakabiri turaganira n'umutumirwa nk'umuhanga mu by'ubukungu n'iterambere gusa nta politike nshaka muri iki kiganiro cyangwa se ngo ibirebana n'imirimo David Himbara yakoreye Repubulika y'u Rwanda. Mu magambo make, ushaka kuzana ibyo bintu bidafite aho bihuriye n'amakuru akubiye muri iyi raporo y'aba bahanga yatangajwe rero na banki y'isi yose, wowe ntiwiruguza muri iki kiganiro, ndabigusabye utubabare ntudutobere. Ibyo rero maze kubivuga, nagira ngo mbahamagarire umutumirwa. David Himbara, urahura komeye.
Murahumura mwaramutse n'abantu biwacu mwiriwe.
Yego rwose, ubwo natwe twaramutse neza n'abanyarwanda ndetse n'abarundi nabo ndibwira yuko baza kukubwira uko biriwe nimutangira kwiganirira. Ndagushimiye cyane rero kutwemereye kuza kudusobanurira ibi bintu by'ubukungu tuba tudasobanukiwe n'iby'imfashanyo z'amahanga zigera muri biriya bihugu bikennye cyane, hanyuma amafaranga agahita yisubirira mu mahanga. Iyi raporo iravuga ngo ayo mafaranga anyerezwa na elite z'ibihugu ni bande ijambo ndavuga ngo nabategetsi, wowe ubasobanura gute?
Elite nyine nabategetsi. Ubwo haba harimo elite number 1 n'umukuru w'igihugu.
Yego.
N'abamufasha.
Yego.
Abamufasha benshi mbese abatwara igihugu ubundi ni chama.
Ni ukuvuga ishyaka riri ku butegetsi rifite ubutegetsi.
Aha, rero elite ni umukuru w'igihugu na pate ye n'ishyaka rye. Hanyuma rero na kandi abenshi n'aba bari muri leta ye nabo abenshi baba bari muri pateji.
Yego.
So icyabera mbere ni uko harimo nguwo umukuru w'igihugu n'aba muri iruhande,
baba mu nzego za politiki, baba mu nzego za gisirikari, baba mu nzego z'ubukungu.
Icyangombwa ni uko nyine mu bihugu byacu kubera ko umukuru w'igihugu aba afite mbese power hariya mu Kinyarwanda neke.
Ubwo usubiramo numve.
Okay, muri biriya bihugu byacu usanga ukuntu politiki ziba zimeze,
uko inzego ziba zubatse, inzego z'ubutegetsi
usanga for example nka parloma nangwa judiciary ntabwo bifite byose biba birunze ku mukuru w'igihugu.
Noneho inteko ishinga amategeko n'urwego rw'ubucamanza bo bakaba badafite ijambo rikomeye.
Ni ukuvuga ko byose birunze ku mukuru w'igihugu na n'ishyaka rye n'abaminisitiri.
Ariko
kandi benshi,
yego,
kandi cyane cyane nk'i Rwanda rwibutse ko no muri private sector private
abikora ku giti cyabo
ishyaka niryo mbese abikora ku giti cyabo. Pate niyo ufite byinshi muri ureba, sinzi ko niba uzi nka Chris Adventures ni business ya
FPR.
Niyo business group nini cyane kuruta izindi mu Rwanda. So urumva rero ko hariya iyo uvuze elite ndaba ari muri leta cyane cyane abari hasi y'umutegetsi umukuru w'igihugu nabo mufateye bari muri leta. Hanyuma mu Rwanda rero bijya no muri sector bridge kurito benshi niyo nini kurusha izindi zose mu Rwanda, business mu Rwanda.
Ariko se
rero byose
bivuze se kubwo ubwo nko kunyereza amafaranga akajya kubitswa hariya bita ameze nko mwijuru no kuvuga kumenya abitse yo nuwabekeje bigoye usibye uko bigaragara none se ubwo bivuga yuko umukuru w'igihugu babizi
ariko tutare twasibira kuri cyo ngicyo
yego
harakantu wavuze ishaka ngo tukabigeho gatoya kuko numvishije kanono sore neza iyi report ya World Bank no iyi report ni yandi wari wavuze ko ngo ari iy'abangaba banditse
batatu
oya no no report report ni ya World Bank
nyirizina
kuko uko iyo uko genda muri World Bank buri report yose itangira bayita tuyita working party working paper
ni ukuvuga inyandiko yo kwigaho
yaha rero ni working paper ya World Bank noneho rero noneho iyo noneho kuko n'abayanditse wabavuze batatu ubundi World Bank yifashishe nyine ku bahanga bo muri za university
yego bigenga za university zigenga kandi bazwi ko bafite ubuhanga ubunararibonye muri ibyo bintu bakora bashaka kwandikaho iyo nyandiko
niko research zose bazikora ariko haba harimo wabo World Bank rero bariya bakuze batatu Jørgen Andersen na Neil Johansson
yego
umwe ni muri university iri Norway indi nyine na Copenhagen ariko wa gatatu Bob Jikers
no muri banki y'isi yose rwose
World Bank
kandi buriya agomba kuba ari no mu myanya yo hejuru ntabwo ari umukozi usanzwe wo hasi
ihangane ho gatoya biraryoshye cyane
yego
ahubwo rero kandi wari supervisor w'iyi mbese wabacungaga wabarebereraga itimu
yego
akaba ari World Bank chief economist
ni ukuvuga umuyobozi w'urwego twavuga rw'ubukungu muri banki y'isi yose
kuko kandi ubwo ngubwo aba ari hejuru y'icyo twita World Bank economic council council
ni ukuvuga ni inama mbese igizwe n'abantu benshi
ya World Bank yose noneho rero iyi report isohotse iyi working paper irangiye World Bank yabateye ubwoba hariya
kuko batinze no kuyisohora ubundi bayishoje bayinonose mu mwaka ushize
noneho rero iyo babonye bizatse
babonye ibivuyemo
bamaje kwanga kwisohoka ngo babanze bayice
si nk'uko bisanzwe se si ubwa mbere ubundi banki y'isi yose yemeye ko bene ibi bintu bijya ku karubanda twese tukabimenya
no ariko itari yajya ku karubanda babanza kuyisoma harimo process
yego
noneho babanje kuyisoma yarabatangaje cyane noneho bashaka kuyitinza
cyangwa se no kuyishyira mu kabati bakayiniga ntimenyekane
noneho babigize batyo chief economist ara resigning ava ku kazi arasezera
mu mwaka ushize
arasezera
ni wa wundi wari wayoboye ubu bushakashatsi bw'aba bagabo batatu niwe weguye niwe wayoboraga imirimo kandi ari n'umujyanama mukuru w'ubukungu muri banki y'isi yose yego komeza aregura aragenda
no waragiye noneho muri ba bandi batatu bakoze research
yego
umwe ni wawashyize kuri website ye
yebwite
eh ashyizeho nizi nabandi babanyamakuru handi barayifata nayo barayishyira ku website zayo
ariko ibyo ngibyo rero ni vuba hano yabishyize nyuma y'ibyo bintu byose yayishyize kuri website ye ejo bundi muri uyu mwaka w'2020
oya ihanganeho no ntago ariko byagenze noneho uri imi no iriya uriya Anderson ayishyize kuri website ye
yego
noneho World Bank yaramwaye no after hamaze nk'amasaha atatu nabo baba force kuyishyira ku website ya barayiririzinga nayo
ku gahato bimeze nk'agahato
yes iriya report rero mbese sinzi ukuntu twavuga mu kinyarwanda the word shock
ni ukuvuga mbese bakubiswe n'inkuba
bakubiswe n'inkuba kuko babonye oh my god so amafaranga billions
amamiliyari n'amamiliyari y'amadolari
amafaranga baha ibihugu bikenye cyane hanyuma aho gufasha abaturage akanyeregwa akagera mu secret account
mu makonti atazwi na rubanda adashobora no kumenyekana ahishwe rwose
ahishwe bakubiswe n'inkuba kuko nabo urareba nabo bari mu makosa ni ukuvuga ko nabo World Bank nayo iri mu ikosa ntabwo bacunga amafaranga y'ibihugu bibaha imfashanyo biha Afurika imfatanyo niyo mpamvu rero bashatse kubiniga ariko biranga
birasohoka none natwe twabimenye
turukuraho byagenze
ikindi kandi nyine nk'uko twabivuze n'ubwa mbere banki y'isi yose yemeye ko bene iyi mibare uku kunta amafaranga anyerezwa bijya ku karubanda n'abaturage ntabwo babizi ko amafaranga aza agahita asubira ku makonti y'abantu ku giti cyabo atazwi
twavuga ibindi reka rero nkubwire uko iyi ripoti yakozwe
reka ariko mbanze nibutse abatwumva ko nyine iyi ngiyi ari radiyo ijwi rya Amerika kikaba ikiganiro muri isanga kandi ko we turimo kuganira ni David Himbara umuhanga n'inararibonye mu byerekeranye n'ubukungu n'iterambere n'imari komeza
rero buriya nyine ahantu haba demokarasi burya demokarasi irafasha kuko nta kintu institution yose ishobora guhisha
ni ukuvuga nta rwego na rumwe rushobora kugira icyo ruhisha
kandi nka World Bank nyine nayo ubundi nyine ni institution buriya uretse n'uko ari banki ibika amafaranga yo gufasha isi yose buriya bafite n'ibindi bifasha cyane kurusha n'amafaranga icyo twita knowledge
ni ukuvuga mbese ubumenyi
kuko burya rero ubumenyi ntabwo ubasha kunonosora ibibazo udafite ubumenyi niyo mpamvu rero iyo bakoze nk'izi za research niyo mpamvu bifashisha university professors
abarimu bakabuhariwe muri za kaminuza
rero abangabo uko babivumbuye barabonye ukuntu bararebaga baragiye babona ikintu kibatangaje nabo buri gihe World Bank amafaranga ya World Bank yageraga muri ibyo bihugu bikennye habaga babonye ko muri account ziriya bank account
konti zo mu mabanki konti zitazwi zibanga cyane
zarasimbukaga cyane immediately
mbese imfashanyo kagenda bigahita bikurikirwa nuko amafaranga agiye kuri ama konti yiyongereye cyane
cyane kandi cyakiriza mutwavuga sudden
ako kanya rwose
so rero uko amafaranga yageraga ayimfashanyo yageraga muri ibyo bihugu
ako kanya yahitaga yongera kwigendera
imide no rwose ha handi yagendaga nyine akirundayo cyane
ariko se dusubiye inyuma gato mbere yuko duhamagara abanywanyi b'ijwi rya Amerika kugira ngo muganire izo konti nubwo ziba zihishwe ntabwo ishobora kuba konti y'igihugu cyangwa ni konti z'abantu ku giti cyabo koko
rero uko babifumbu uko babivumbuye first of all bize ibintu bibiri nukuvuga bize data set bize data set ubuzima bw'igihugu twabyita bize ibintu bibiri
yego data set twavuga igice kimwe cy'amakuru bashakashatse kandi bahereye ku bintu
biri data ntago ari amakuru sindi ukuntu reka anyway reka turaza kubona irindi jambo bize ibintu bibiri bize nyine amafaranga ava muri World Bank akajya mu bihugu bikennye cyane
rwose bitunzwe n'imfashanyo z'amahanga
yes
noneho
iyo ngiyo nyine barebaga data ya World Bank noneho bize rero n'indi data iva muri banki iyo twita Bank of International Settlement
ni nk'abanye iterambere y'isi
iriya international settlement amafaranga yose agiye muri ziriya agiye muri biriya bihugu
bigira amabanga menshi
iyingiyi nayo iyingiyi ni ibirikodingi
ni ibikurikirana
irayikurikirana so nizo rero noneho rero icyo warubajije ayo mafaranga uko warubaje ntabwo nta handi yava basanze nta handi yava kuko rwibutse ko biriya bihugu nyine n'ibihugu bikennye usanga na business sekta ntoya sekta priveri ntoya
ubucuruzi ishoramari n'ibitoya cyane
nta bantu bafite ubushobozi ntabwo bafite nk'aya mafaranga aho yava rero honyine ni muri leta nangwa se harimo n'ikindi nangwa se abo leta yahaye ariya mafaranga ngo bakore poroje bubake imihanda bakore porojegiti nini bakoresha amafaranga avuye muri World Bank mu Rwanda rero kampani se zikora imihanda ni izihe ni Crystal Venture ya RPF za cyama nizo zubaka imihanda
ibigo mbese by'ishyaka riri ku butegetsi
ni ukuvuga rero ko nta handi rero aya mafaranga yava ni uko babisobanuye
noneho rero elite ni ukuvuga abantu ku giti cyabo bakayatwara bakayashyira ku makonti yabo ni uko nguko bimeze
kandi nk'uko nari nagusobanuye muri biriya bihugu nta kintu gikorwa nyir'igihugu atari we ubihaye inzira ntibishoboka n'urumiya
ego
ntabwo rwava muri minisiteri kanaka ngo rujye muri minisiteri yindi bitabaye apfuye nawe
atabihaye umugisha
atabihaye umugisha
eh
rero elite niwe number 1 iri aba naba muri ruhande
nuko nuko nibutse abaduteza amatwi ku yingi ya radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na David Himbara ukuntu amafaranga y'imfashanyo za banki y'isi yose agenda mu bihugu bituzwe n'imfashanyo z'amahanga aho kugira ngo afashe rubanda yigira ku makonti atazwi yibanga rikomeye amakonti ya elite no kuvuga abategetsi nabo bafatanye iyi raporo ni ya banki mondiale ni kuvuga banki y'isi yose ireba kuva mu 1990 kugera mu 2010 kuri telefone turi kumwe na Elias na Leonce duhere kuri Elias noneho Leonce abe yihanganye nawe turamuhe ijambo vuba Elias we uherereye Elia
bo jo merereye a igihe cyo mu Burundi
yego
amatura mu bumana shuko
yego duga ku ijambo
yego ndashiba cyane ubwa mbere ku butumire waduhereje
ariko rero uri mu rusaku
oya
inyuma yawe ndumva hari abantu basakuza
reka nikigwe gatoyi reka nikigwe gatoyi
yego mhm
bo icambere nanguye gushima
yego
ni kubutumira mwaduhereje ego mbe ndashimira cyane kandi n'umutumire David Himbara none ikiganiro nacumvirije guhera ku ntango gushika ahangaha tugeze
ndabigushimiye kandi ko wakomeje kwihangana nyine kugira ngo ugikurikire neza kuko
ego murakoze cyane
bo
nuko rero turi ko turaba mu bihugu cyane cyane ibihugu byo mu karere ka Kenya n'ibindi bihugu na cyane cyane byo muri Afurika bihugu n'ibihugu turi ko turaba na tekinoloji isanzwe imeze uko bo tuvuga yuko idatomoye cyane nk'iyo muri ibyo bindi bihugu ni ukuvuga biteye imbere ariko rero ni muri ubwo buke nagomba kubaza uyu mutumire wacu ibyo bindi bindi bihugu bisanzwe birungika amafaranga yo gufasha cyane cyane muri ibi bihugu bya Afurika nta kuntu ayo mafaranga boza yohereza bayasizemo amakode
amakode
sinzi ko mwantahuye
usobanura neza
bo bakashyiramo amakode ku buryo nta kuntu amafaranga ashitse ku mabanki asanzwe azwi cyane yuko abaje gufasha atoshoka aza muri ayo makonti y'amabanki direkitema akaca agenda ku makode y'abandi bantu kumva batazi nkagera andi ajyandi makonti ku buryo umuntu wayohereje ubwo nyine kuri izo zindi konti zitazwi yahita aca afatwa n'ingoga n'ingoga cyoroshye
mbese umuntu yanyereza ayo mafaranga yanyuruza ayo mafaranga kode igahita yerekana uwo ari we
kode igahita yerekana uwo ari we cyangwa se mbere na kode kubera ko haba harimo kode bikanka nuko nayo mafaranga ashoka ayakuraho kumva atagiye gukora icyo yari yagenewe
ye Elias urakoze reka umutumirwa ahita akubwira David
neza cyane
urakoze Elias amafaranga
David nyihanganira gato mbanze mbwire Elias agume ku murongo kubera ko mu Burundi batatwumva kuri radio yumva igisubizo cyawe kuri telefone ye ye noneho ukomeza
urareba aya mafaranga ni menshi ndetse nko mu Rwanda ayo bavuga yanyerejwe ni miliyoni ngaho mfashe mu Kinyarwanda n'Ikirundi ni 190 million
ni miliyoni 190 million y'amadolari y'Abanyamerika ni ukuvuga rero miliyari zirenga 140 miliyari zirenga 178 y'amanyarwanda nawe nyine kubera ko ari umurundi wabajije abarundi bo banyereje amadorari imiliyoni ijana na makumyabiri n'ebyiri ni ukuvuga y'amadorari nyine ni ukuvuga hafi miliyari magana abiri na mirongo itatu y'amarundi nuko mu Rwanda rero uti ni miliyoni ijana na mirongo icyenda y'amadorari
rero reka hari n'ikindi tugomba gusobanura kugira ngo abantu babyumve neza nk'uko wari wabivuze aya mafaranga yanyerejwe kuva muri 1910
kuva mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda kugera mu bihumbi bibiri na cumi yego
ubu rero ni ukuvuga ko nyine nyine nko mu Burundi urareba iki gihe kugira ngo iriya guverinoma ya leta iriho ntabwo yari iriho imbere yayo
mu gihumbi magana cyenda na mirongo icyenda ndakeka Uburundi bwaratwarwaga na Majoro Petero Buyoya naho u Rwanda rwatwarwaga na General Major Habyarimana Juvenal
ubwo rero ni ukuvuga ko yariye imyaka ine
Habyarimana ukurikije uko iyi raporo nyine bivuga kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane
hanyuma rero Kagame yariye cumi n'itandatu kuva na interpol kuri 2010
kuva mirongo cyenda na kane kugera mu bihumbi bibiri na cumi imyaka cumi n'itandatu
i Burundi ho ngira ngo ndumva sinibuka igihe perezida Nkurunziza yagiriye ariko
yagiyeho mu bihumbi bibiri na gatanu arongera aratorwa mu bihumbi bibiri na cumi arongera aratorwa mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu mu magambo make amaze imyaka cumi n'itanu
noneho rero uko kiriya gitekerezo rero nta yari atanze ntabwo byashoboka kuko amafaranga y'imfashanyo ava muri World Bank
ava muri banki y'isi yego
agahabwa leta yo muri icyo gihe
noneho ubwo leta yiyashyikiriye niyo mbese nyiri iyo mari niyo leta niyo akoresha icyo ishaka
wala ni nabo bashaka ukora ibintu by'amafaranga byo gukoreshwa
imishinga iteza igihugu imbere ubusanzwe amavuriro amashuri ibintu yego
no gufasha bije y'igihugu nta kuntu rero ayo mafaranga atanyura muri leta ntibishoboka
kandi nyine leta iba ifite abantu basinya kubakiriya amafaranga basinya uko asohoka mbese ntabwo banki y'isi yose ibiki afiteho ububasha
no kuko buriya buri mafaranga buri uko amafaranga yose angana kuriya ajya mu gihugu kenye baba bashyizeho n'itegeko riyagenga umukuru w'igihugu aba yasinyeho niwe incaje nta kuntu rero World Bank yasubirayo ikajya kumanegenga ayo mafaranga biba byarangiye
kubera ko igihugu kiba gifite ubusugire bwacyo n'ubwigenge bwacyo kode rero ntishoboka
ntibishoboka
hagati aho David Himbara twibukiranye yuko nyine nk'uko wabisobanuye iyi raporo ya banki y'isi yose ni kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda kugera mu bihumbi bibiri na cumi bitavuze yuko nubwo aribwo bushakashatsi babashije kubona gukora bitavuze yuko mbere y'igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda mu Rwanda leta itanyerezaga nanjye ngo leta abantu bategekaga icyo gihe batanyerezaga amafaranga bitavuze yuko na nyuma y'ibihumbi bibiri na cumi abantu bategeka bahagaritse kunyereza amafaranga si uko nguko twabyumva
ripote nk'uko bisobanuye yarebye ziriya secret account muri iyo myaka wari utanze ariko hari n'ikindi kiri muri iyo ripote
yego
izo ngizo nyine babikoze muri confidential data set iriya nakubwiye ya bank of international settlement ariko harini ni yindi data bashizemo ariko batavugaho cyane ya konsemiga gabiriya iyo niyo bavanye muri public record iyo bavanye muri public data set aba muri 2010 kugera muri 2018
yego ni ukuvuga kugera mu 2018
ariko abo bavugaho cyane nari ya 90 to 2010
abo bavugaho cyane ni kuva muri 1990 kugera mu 2010 ariko ubwo rero bivuze yego ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga imfashanyo z'amahanga zigera mu bihugu bikennye zigasubira mu mabanki yo mu mahanga mu bihugu bifite amabanga akomeye cyane mu byerekeranye n'amakonti ni ukuvuga mbese ishingu iyi raporo y'isi yose ivugamo Ubusuwisi, Luxembourg, Ubiligi, ibirwa bya Cayman, Singapore, Panama ni byinshi ni 17 bifite amategeko abika cyane ayo mabanga y'amakonti nibyo tuganiraho na David Himbara ni umuhanga mu byerekeranye n'imari ubukungu ndetse n'iterambere aba muri Canada niwe mutumirwa rero muri kuganira ubu ngubu Leonce nawe arategereje kuri telefone Leonce we
ndabasuhuje rwose
uherereye he Leonce
nereye mu gihugu cy'u Burundi
yego
mu gisagara cya Bujumbura
yego
numva ntangaye cyane reka mbaze ndavutse abamenyesha makuru bizwi rya Amerika hose aho muri
yego turagushimiye yego
nawe na Thomas Kamirini
ndagushimiye cyane rwose
uraguwe neza
yego urakomeye gusha ku ngingo
nuko 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 ikibazo afite numva bimbabaje cyane kumva ko hari amafaranga y'isi ari kuboneka ari kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi ko habonekerwa bimbabaje gute bimbabaje kumva z'uko igihugu cy'u Burundi turi mu bukene buzuri inzara mugabo kumva ko hari amafaranga ibanki y'isi yose afite mu gihugu cy'u Burundi eske ndaka kubaza uwo mutumirwa
ariko se ko azi iby'u Rwanda cyane ko ari byo twavuze tukivandaho u Burundi watubabariye tukazabishakira umwanya tubirimo nabyo tubirimo tuzashaka umutumirwa watusobanuye iby'u Burundi
ariko reka nabaze iki
yego
kubyukuri abantu bohereza aya mafaranga barakwirikirana bakabonaho icyo amafaranga yageneye ko ariko aragikorwa aragikora by'ukuri
nuko nuko hiniraho mbese ahita gusubiza
ego
David
buri erega abantu twita donors abafashanyi uko twabwira icyo bakoze cyose turabagaye iyo basanze amafaranga bagashaka kuyakurikirana yageze mu gihugu tubita imperialist ko bashaka kudukoloniza nano batabikurikirana tukavuga dore rero badutereranye urabyumva
yego
ntabwo rero icyo bakoze cyose
ntabwo tugishima
ntabwo rero mbese reka ntakubwire rero ikindi nicyatumye nkurikirana ibi bintu
yego
nkuko wari usobanuriye mugenzi wacu i Burundi
aracyakumva twamugumishe ku murongo nawe
nicyatumye nkurikirana ibi bintu nkwibutse ko ubu ngubu u Rwanda mu mwaka 2020 twari tuzi ko rubaye middle income economy
mu mwaka w'2020 rwagombye kuba rugeze mu rwego rw'abantu bafite amafaranga atari menshi kandi atari na make bari hagati no hagati
kuko mwibutse ko kuva mu mwaka 2000 leta ya Kagame yatubwiye ko nyine igiye yari ifite vision 2020
kuva mu bihumbi bibiri
izatuma ubukungu igihugu ndetse ubukene bushira Prezida Kwente rero niyo mpamvu rero navuze nti ko ntacyo babivuzeho ko byagenze ni ngombwa rero reka vore analysis ndebe uko byagenze niyo mpamvu rero nanditse n'igitabo maze kwandika igitabo
yego
cyitwa Rwanda's Stillborn Middle Income Economy ni ukuvuga ko uko dupima ubukene nangu mukungu muri middle income economy tureba abantu batunzwe n'amadolari atatu na senti makumyabiri ku munsi abari hasi yabo ngabo iyo rero twize u Rwanda iyo urebye dutyo 80% ku ijana barakennye bafata batunzwe nayo ari hasi yayo ngayo ku munsi ni ukuvuga rero ya vision 2020 nabwa na ya middle income economy twajyaga kubona mu Rwanda muri 2020 ntayihari abantu baracyari ku isuku
kandi ntakibamariye
tubiye rero kuri cya kibazo cya mugenzi wacu w'i Burundi
Leonce aracyateze amatwi
ego
mu Rwanda muri iyo myaka 20 aba donors barunze amafaranga ageze kuri biliyoni 20
y'amadolari Leon urabyumva yuko mu Rwanda amahanga yafashije u Rwanda miliyari ni ukuvuga miliyari zingahe nyibutsa David
20 mu myaka 20
makumyabiri y'amadolari
amafaranga menshi cyane
ni menshi cyane Leonce nayo bari menshi nkuko nabikwemereye nabwo tuzabigarukaho n'umuhango ari we wese turakomeza tumushake tuzabigarukaho
ariko yako
watumaze
Leonce reka David akubwira agiye kugufasha yego
ya i Burundi aid ntayi ni nkeya cyane nta nubwo ari 1 million y'u Rwanda
ntabwo ari
ni make cyane nta nubwo ari 1 billion nko mu Burundi reka nkwe nk'urugero nko buri mwaka nta n'igice cya billion cy'imfashanyo kigiye mu Burundi no
Leonce wabyumvise ko Uburundi buri mwaka butabona miliyoni 500,000 z'amadolari y'imfashanyo ariko u Rwanda
nta mwaka wabona nibura rutabona amadolari 1 billion no over 1 billion ya buri mwaka
Leonce urabyumva ko u Rwanda rwo buri mwaka rubona imfashanyo zirenga miliyari umumiliyari dumwe w'amadolari buri mwaka
naho rero u Rwanda ruhuriye ni Burundi no
ndabyumva none u Burundi kuvonya baki niko numvise ko siguzi cyane u Burundi kuvonya baki
ufite amatsiko menshi cyane reka nongere nkwemerere ko u Burundi rwose tuzabwibanda ibyo byose tubinonosore urabyinyemereye
nukuri nimba naba nkiriho muzamba ijambo by'ukuri
uzaba ukiriho kubera ko tuzabikora vuba
muzabikore vuba imana izakindi muzamba ijambo hama nzagira isiguro ndababaze kumva nyabaki
yeee
kumva zabayeho turonga ifashanyo mugabo ubu ifungurwa byaduze igitiri isukari amafanta yo kunywa byarabuze nzababaza ibibazo byinshi
yego
bazabona inyishu yo kusubiza
yego Leonce ndabikwemere kubera ko erega nta nubwo ari jye ubivuze ahubwo mvugiye bagenzi banje twakoze inama tubivuganaho twungurana ibitekerezo no ku Burundi twafashe icyemezo yuko tuzashaka umuhanga nabwo tukabyibanda tukibanda ku Burundi gusa urumva
yego kabisa
yee Leonce ndagushimiye cyane
buri kibazo cyose
yee ndagushimiye cyane Leonce
Thomas ndagushimiyeho n'umujyango wa Imani barinde.
Yego twese nkabitsamuye komera.
Nuko twese.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na David Himbara ku bintu byo kunyereza amafaranga icyo banki y'isi yose anyerezwa na elite amafaranga y'imfashanyo z'amahanga igice kinini aho kugira ngo kijye mu bukungu bw'igihugu kigira ku makonti y'abantu bamwe ku giti cyabo bo muri elite n'ukuvuga bari mu rwego rwo hejuru rw'ubutegetsi. Kuri telefone dufite Emmanuel na Jean Damascene bo mu Rwanda. Jean Damascene aba yihanganye gato duhe umwanya Emmanuel. Emmanuel we?
Niriwe neza Thomas.
Urakomeye?
Yego meze neza.
Manwe mvuze kuri mu Rwanda ariko bwira umutumirwa aho uherereye neza. Emmanuel?
Yes.
Yee. Komeza.
Ndi mu karere ka Kicukiro. Nyine nashaka gutanga nk'igitekerezo. Numva nta muntu uzigira ahagarika kuvuga kw'abantu ahubwo abo bashinzwe gutanga amafaranga bajya bakora amasuzi kubera yuko niba amafaranga bayatanga nagire ku kiciro akagombye kugera.
Emmanuel, ntabwo bikurikiye ariko umutumirwa yasobanuye yuko atanze nk'urugero rw'u Rwanda iyo batanze amafaranga bashatse gukurikirana uko akoreshwa u Rwanda ruravuga ngo barashaka kongera kudukoloniza. Urabyumva?
Bashatse kuvuga ngo bazanye ngo byagashaka buhake ibintu nk'ibyo ngiye.
Ubwo rero ikibazo ntabwo ari kubatanga amafaranga, ikibazo kiri kuba yahabwa.
Aha nibyo nashatse kuvuga, bakora sivi batagendeye ngo bavuze ko ngo bakurikirana amafaranga ahubwo kuko amafaranga baraya abanyagihugu kandi abo baba bavuze akaba ari abayobozi n'ubundi baba bashatse kuzanamo ibibazo. Njye numva bajya bakora suivi n'ubundi batagendeye ngo bashatse tubanye.
Ahubwo se Manwe, reka jyewe nkwibarize ko buri gihe Radio Rwanda na televiziyo y'igihugu bavuga ngo Inteko Ishinga Amategeko yize itegeko rigenga imfashanyo yini yaturutse ahanaha, ahubwo abanyarwanda kuki mwebwe mudakurikira ngo mubaze ayo mafaranga kuko nimba yarakoze uko bikwiye.
Thomas, nawe niba utaranabaye mu Rwanda urahazi.
Narahabaye kugera mu 2005.
Ibyo bintu ntabwo wabibaza rwose, ubwo waba ari ahandi ushaka kujya.
Yee, Manwe.
Ntabwo wabibaza rwose.
Ntabwo reka tubaze Manwel.
Ego.
Emmanuel, mbese nangwa niba ababari ku butegetsi tubagaye kuko badakoresha amafaranga neza twatoye abandi.
Manwe, wabyumvise?
Nabyumvise
ye. Ubwo ariko twari tugiye mu bya politiki kandi bya politiki twabyirinze, ntabwo ari ngombwa hano. Reka tuve mu bya politike twigumire kuri iyi raporo n'ukuntu amafaranga anyerezwa.
Ahubwo njye numva igihugu cyagagombye nk'abayobozi bakwiye gufasha abanyagihugu, nubwo ari bo babigira muri hano, numva hagashyizweho akanama runaka kihariye gakurikirana ngo mbese ifashanyo twahawe zagenze zite, noneho dutange raporo no ku waziduhaye kugira ngo ubutaha najya kuyaduha amenye ko tuyakoresha mu nzira ziri nyazo kugira ngo n'igihugu cyacu kijye kujya gihora mu itangazamakuru bajyaye amafaranga
Emmanuel
yagize icyamarira mu
gihugu. Emmanuel, urwo rwego ruriho, hari urwego rw'umuvunyi rureba ibya ruswa, hari urwego rw'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta uhora atanga amaraporo avuga ukuntu amafaranga y'igihugu akoreshwa, abanyarwanda mugahora mubaza kuri iyi radiyo ngo ese ngo ibifi binini ko ntacyo bikorwaho, ibintu nk'ibyo inzego zirahari ahubwo sinzi ukuntu zagombye gukora. Reka ibyo ngibyo tubyihorere, sibyo? Ahubwo tuzabishakira undi mwanya hari tugize amahirwe, usibye ko umuvunyi wungirije ushinzwe kurwanya ruswa no kwikumira tujye tuganira inshuro nyinshi. Reka hari tuzongere tumushake tubigarukeho, nitugira n'amahirwe n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta nawe tuzamushake, ibyo ngibyo babibasobanurira uko bikorwa. Urakoze Manwe.
Namwe murakoze cyane.
Yee, noneho duhamagara Jean Damascene. Kandi mbibutse yuko iyi ngi yari radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kiro n'ikinyarwanda, ikiganiro muri isanga. Jean Damascene.
Karame.
Urakomeye?
Nakomeye cyane.
Uherereye he Jean Damascene?
karere ka Nyabihu umurenge wa Muhinga akagari ka Nkoma.
Ye komeza
nge uko mbyumva rero mafaranga amahanga te inkunga amahanga te u Rwanda ngo ni u Rwanda ruyakoresha neza cyane rwose.
Oya umvare none subwo ubwo nawe ubaye umuhanga ubihereye he
aho nge mbihera imihanda bagenda batwubakira ibitaro hirya no hino
niko se manwe nanjye ngo manwe Jean Damascene iyo abahanga bavuze ngo kuva mu bihumbi nako kuva mu 1990 kugera mu 2010 abategetsi b'u Rwanda banyereje miliyoni 190 y'amadolari no kuvuga amafaranga y'amanyarwanda arenze miliyari 178 kwa ari byo tugomba kwibandaho ko tutari mu bikorwa by'amajyambere ikindi
oya twanabirebera mwibyo ngibyo mu bikorwa by'amajyambere cyo tugenda
oya turi kuvuga ku mafaranga nyerezwa kucyanyerezwa mbese ntabwo turi mu byo mu byiterambere mu bikorwa by'iterambere no turi ku mafaranga nyerezwa kucyanyerezwa
amo icyo kibazo nge nana yagisubiza rwose twe
nicyo rero nagira ngo twibandeho kuko aya mafaranga ni menshi cyane miliyari zirenga 178 ni amafaranga menshi cyane ku buryo gukomeza guceceka kandi byerekanwe na banki y'isi yose iba yayatanze ako kanya nk'uko umutumirwa bisobanuye agahita yigendera asubira ajya ku makonta atazwi icyo ngicyo nicyo kibazo turi kuganiraho urabyumva
ibyo yego nabyumvise ibyo amaraporo mpuzamahanga y'imiryango mpuzamahanga agenda ategura rero twe natwabigenderaho
oya kereka nimba udashaka kwemera ko u Rwanda na rwo ruri muri ayo mahanga kereka nimba udashaka kwemera yuko u Rwanda rubona imfashanyo nyinshi none ukavuga ngo abayatanze barabyivugiye none utangiye kubihakana Jean Damascene urakoze cyane rwose ndakumva
buretse gatoya
kereka nimba ushaka gusiganuza
bashobora kuduha izo nkunga ariko bafite n'ikindi bishingikirije.
Oya Damascene ntabwo turi kumwe pe abantu bagufasha kubera kukeneye imfashanyo ntabwo babafite ibyo bishingikirije kandi ni wowe uba wayasabye urabyumva noneho rero ibyo ngibyo urimo ahubwo wowe nakugira inama yo gusiganuza yo gusobanuza kugira ngo umenye nk'uko umutumirwa David Himbara bivuze ati nk'iyi banki y'isi yose ntabwo itanga amafaranga gusa itanga n'ubumenyi ahubwo ndumva nawe ukeneye ubumenyi ku buryo imfashanyo zitangwa n'icyo zikora.
Ndumva tutabyumva kimwe rwose.
Yego rwose ntabwo twabyumva kimwe. Urakoze cyane Jean Damascene.
Urakoze.
David nihaye ijambo nkwambura umwanya wawe kandi ari we mutumirwa umbabarire nuko.
Oya ntacyo rwose.
Aba bahungu babiri Emmanuel uri ku Kicukiro na Jean Damascene uri Nyabihu wabumvaga yego Emmanuel mwigeze kungurana ibitekerezo gatoya ariko ibyo bavuze babyumvise hari ndibwira yuko wagira nawe icyo bivugaho
ndabivugaho se cyo umva aya mafaranga ni menshi koshoba
yego
ni menshi cyane kandi nkuko na nkuko nkayo ngayo kuvuga ngo u Rwanda rwateye imbere reka ibyo ntacyo bivuze no iyo ntabwo bishoboka aid money amafaranga y'imfashanyo aba yaravuye mu baturage b'ibihugu bikize
bagatanga imisoro noneho mu ngengo y'imari ibihugu bikize leta z'ibihugu bikize zigateganyaho ziha zitanga nk'imfashanyo
ni ukuvuga ko nabo batanga imisoro kwese nawe uratanga umuti ahonga utanga imisoro nawe nawe
n'ubwo ngo muri uko kwezi nditegura kujya gusora itariki ya 15 yuko kandi taragera kuko ntabikoze bampana amategeko ya mpana
iyo tuvuga rero ngo amafaranga anyerezwa reka tubyumvikaneho ayo mafaranga na yawe na yanjye
na yuriya
abatanga imisoro hano iyo rero si ukuvuga ngo turakize turarenze no abenegihugu n'abangaba benshi baba bakennye ariko rero aid nuko byumvikana ko ibihugu bikennye bidafashijwe bishobora gutera ikibazo isi yose ndetse hajemo conflict no kurwara niki
intambara
n'intambara n'indwara niki rero abayatanga n'abayabona izo leta zigomba zifite zifite responsibility yo uko ayo mafaranga ajya gukora icyo yagenewe kuyiba rero ikajya mu akawunti ya Switzerland nangwa rugambo
na za Singapore aho hose
iyo ngiyo in fact ni criminal ni ubujura
ni icyaha cyagombye guhanwa n'amategeko
rero nka mugenzi wacu w'u Rwanda avugaga ngo twateye imbere mwatera imbere mutatera imbere icyo nk'uko wabisobanuriye icyo ntabwo aricyo kibazo na Manuel we twumvikanaga nyine nuko nk'uko nyine yashyiriwe we ati none se ati twa abo ngabo bayatanga badufashije bakajya bayakurikirana ariko twari twabisobanuye ibyo ntabwo byashoboka kuko biriya bihugu ni ibihugu byigenga ntabwo rero ahanga prime minister wanjye wa Canada prime minister Trudeau ntabwo yajya muri World Bank kuko nka Canada buri mwaka iha World Bank biliyoni y'amadolari bibiri
miliyari ebyiri z'amadolari buri mwaka
kugira ngo World Bank ifashe ibihugu bikennye rero uvuga na Gerard Emmanuel ntabwo rero nagenda nkajya kwa Trudeau ni hagarika aya mafaranga nangwa ry'u Rwanda uyacunge ntibishoboka.
David Himbara, dusigaranye udusugonda dukeya cyane rwose. Iki kiganiro ndabona tutakiva inyuma kubera ko ni ibintu byinshi cyane ku mfashanyo zinyerezwa. Twibutse yuko kuva mu 1990 hari ku butegetsi bwa Perezida Habyarimana kugera mu 2010 ku butegetsi bwa Perezida Kagame, elite ni ukuvuga abategetsi b'igihugu bo hejuru banyereje nk'uko banki y'isi yose ibivuga, miliyari zirenga 178 y'amanyarwanda, ni ukuvuga amadolari miliyoni 190. David, ndagushimiye cyane.
Thomas, ahubwo niwe nshimiye cyane, wakoze ngo tuganire kandi nishimiye cyane ko nibura hari n'abantu b'iwacu bahamagaye b'Ibirundi n'i Rwanda tukaganira. Wakoze cyane.
Ndagushimiye pe, kandi nshimire n'abateze amatwi Ijwi ry'Amerika, abayiteze amatwi mbashimire cyane yuko mwirinze ibintu by'impagarara mu biganiro rwose. Ndabibashimiye cyane, mujye mukomeza muganire harimo kubahana n'ubwenge. Radio Ijwi ry'Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda, murakarama.